tu ni breezy.
Breezy.
Wote. The body stop in this. Vag vesti tu dancing dana gym. Na marufuku uchati dana gym. Taka taka fluffy talking dana gym. Undercover risky risky in other gym. Taka pooms when in depth we definitely with him. Asking question, asking him a limb. Slete ubuzi wako kwenye dream. Taka taka pass it in jen dana dizzy. Ona baka level sasina. Nati ya uruma bombastina. Wobu heduki ya duaksina. Jena tuko free na indasi ya. Wana taka stina vapsina. Na mida ya kusepa na customer. Na mini heavy MC so kama na. Mzee na papa na. Kama tanya yote. Yeyote. Kama tanya yote. Yeyote. Yoyote chuchote popote kokote. Fanya kila mbini tutoke jikoke. Ilo sijikope ukakope kope. Ikawa ni madeni kote. Oh kuna mambo. Mina hero biji mamba kuwa hambo. Oh kuwa gado. Fia inafanya kwenda kuwa chambo. Changa moto napeleka wewe kuwa rambo. Oh kuwa mgambo. No atuishi hivyo. Ukimove mina jibu mapigo. Na mapito waga kuna ego. Kwenye mali mingi sana waga kuna lindu. Tuna kama tae yote shika bindu. Pawe mgumu saa kuna tindo. Ni mafanikio aliko kuna mwendo. Bila kukamata mimi kuna pendo. Hey kamata. Kamata ni yote. Ni yote. Kamata ni yote. Ni yote. Noma. Hey. Kamata ni yote. MC so come on now.
Yeah.